siri amenichanganya, ananipa homa. Oh, nisipomona nazitiwa. Unavyonitoa jasho natetea mwenzako, waniendesha kichezioyo, na nitakufa mwenzako ukinyimulicho nacho. Kama tafungwa kesi yako, haya mapenzi ni hisia, umeziteka na nishakuridhia. There's no pretending, no kung'ang'ania, ukiondoka kitanzi ntaning'inia. Haya mapenzi ni hisia, umeziteka na nishakuridhia. There's no pretending, no kung'ang'ania, ukiondoka kitanzi. Shafika milembe nikiwa tukifungia, nitaruka tasi nyende. Misigala mejipat, hajajipat, mindo natak. Sile ndoto za linach, azitupi stressi. Wendo baba yoyo, mindo mama yoyo. I swear baby I go down for your mother. Wendo baba yoyo, mindo mama yoyo. I swear baby I go down for your mother. Natatawa mwenzako, wanyoendesha kichezi yoyo, na nitakufa mwenzako ukinyimulicho nacho. Kama tafungwa kesi yako, haya mapenzi ni hisia, umeziteka na nishakuridhia. There's no pretend.